Oi, oi. Vivo tu. Vivo tu. Ache kweni vivo tu. Ha. Yo.
Andi je. Andi je.
The tables are turned, na reality na come to life. Don't na regret kwa life, since everybody's watching. The skeletons in your closet, zikipatiwa chance bonge. Ni tournament ya matope, no kuacha very broken. Tafadhali ni vision, ni token, ajali already may happen. Ni request kwangi outspoken, musika kitrai kusepa. Ni live liwalo, si chocha, maji ya kisha mwagika. Na wengine atunanga maocha, kwevu kwa kurudi hakuna. Molo sikubali ni sote, juna wapenda wa nitoke. Na walo sikubali ni kope, juna wapenda ni kose. In fact, Romao ni protect, sije nifanya nikose. Ni only wewe unayejua yale wamenifanya nifanye. Ni ndugu toka nitoke, lakini kwangu atokei. Imenibidi mandugu niokote, jule ni damu atongei. Kubali hii katoke, ni ya kuku welcome brother. Ju after jana ni today, na tomorrow ni another day. Badala ya kubonga mingi, ache kweni evil tu. Evil tu. Watu ni wa evil tu. Badala ya kubonga mingi, ache kweni evil tu. Evil tu. Ache kweni evil tu. Badala ya kubonga mingi, ache kweni evil tu. Evil tu. Watu ni wa evil tu. Badala ya kubonga mingi, ache kweni evil tu. Evil tu. Yo. Ache kweni evil tu. Inawezekana kukua, so wanaikana wakijua. Wanazikana kwa giza, na itaonekana kwa jua. Wanazikana miugiza, juu ya wizara ni ya giza. Naiwezi kama ni kisa, tunalipizana kwa misa. Niwezi so zao ni mavisa, hele kubangi ni problem. Waku easy na nizao visa, reason wera kwetu ni problem. You close but not the closest, that mostly cost me my process. Duniki close ni kama budget, and I'm always open to progress. I'm never counting my losses, ni kwangu ni a learning process. And you can count on me kwa lolote, for life is full of stress. I lead the mask a father, do knowledge now the masses. Na namas nguvu ni go father, squeeze si hati ma classes. Maana kupata upati kana, bada ya kusota sota futa. Nosipati ukapati tu sana, jupati ni aduki sota. I'm partly a party animal, nikipati sinanga tatizo. I party whenever possible, kwa political party resiko. Badala ya kubonga mingi, ache kweni evil tu. Evil tu. Watu ni wa evil tu. Badala ya kubonga mingi, ache kweni evil tu. Evil tu. Ache kweni evil tu. Badala ya kubonga mingi, ache kweni evil tu. Evil tu. Watu ni wa evil tu. Badala ya kubonga mingi, ache kweni evil tu. Evil tu. Ache kweni evil tu.